We hear we Enzo on the beat.
From God to Venetia, this is my life. Chigondi chenni chenni, siti kaka mizena. Chigondi chenni chenni, siti yenda na njomba. Chigondi chenni chenni, siti kai kilana. Usaza esenso kumukakamiza kuti yakukonde. Usaza esenso kumukakamiza kuti yakalebe. Usaza esenso kumukakamiza kuti yakusowe. Kuti one day sizatela misonzi. Zimatela misonzi.
Makezana chikondi cha masiku wano chicho mango na mizana chokunda na pamaso kumbali tikupusi sana ngati zata musie apite usazita iso nchawe malumo gani za zama
Usaza esenso kumukakamiza kuti yakalebe. Usaza esenso kumukakamiza kuti yakusowe. Kuti one day sizatela misonzi. Zimatela misonzi.
Chigondi chenni chenni, siti yenda na njomba. Chigondi chenni chenni, siti kai kilana. Iwe, bari one day.
Usaza esenso, kumukakamiza kuti yakukonde.
Usaza esenso, kumukakamiza kuti yakalebe.
Usaza esenso, kumukakamiza kuti yakusowe.
Kuti one day.